Yeah. Ole Patrick, the superstar. Nesim, what a wali. We first song, we first lady, we first song, we first lady. Drink after drinky, nyange chenyanja. Yogelanga bossy, yogelanga doni. Wata wanungo ina imali, meza wanungo ina kashi. Bache ngo ina omwana, bache ngo ina sente. What a wali. We first song. We breakfast lady. We breakfast song. We breakfast lady. Tuwaze mkirabu. Waita gweleta. Sagu ya Vicente. Nyagala kuwenga. Sente zime nyagwe mwana. Nagaya yiganji gwe mwana. Bampita kabaka wa queen. Nino mchala omu bwati. Watawanu, watawali. We first song. We first lady. We first song. We first lady. Olinga pusinola. Wagala nyomwana. Chai kumogati. Uledi andibata. Mwana zenyi no kukesa. Biselebu na chikuba. Manyigamu kama sibi gambo. Chobola bansinza katonda. Watawanu, watawali. We first song. We first lady. We first song. We first lady. First song, first lady. First song, first lady. Yeah.